madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafti Gareen ayaa adafuri mashruuca qorshaha istaraatiijiyada magaalada Baydhabo. Qorshaha istaraatiijiyada magaalada Baydhabo ayaa ah hagaajinta naqshadeynta iyo deegaanka magaalada si loo korseeda iskararanka magaalada taas oo qaybin iyo ku qaada doonta anagoga bilicda degmada Baydhabo. Gudoomiyaha degmada Baydhabo waa adduga magaalada mudane Cabdullaahi Cali Maxamed Watiina oo mashruucan horumarineed ku hadlay ya sheegi in maamulshe uu soo diyaariyay hanaan horumarineed oo magaalada Baydhabo muddo 10 sano ah dareerta oo loo korseedo doona naqshada iyo waliba deegaanka degmada Baydhabo
magaalada ma la sheegay in la go'aamo mustaqbal shahadiga fikri Baydhabo waa tusaale bilaawo madaniga guuleysiga lama guul doonay magaalada ay boqon ka badan guul doon damaan lagu nidaam xamay booya mar doona laakiin miradan ambaan in hadal uu ambaan ay bamay magaalada Baydhabo marka aan isarnay magaalooyin badan oo geedmay buuha oo naqshadeysho iyo balaayisho ugu walaalba Brazil ka mid ah Mareykanka mid ka mid ah oo ayaa mid ka barbaraysa amran iyo mid ka baraka bilan dabaato badan bay markas la kulmayaan dabaw ka dad badan oo ma isurmay oo ka ma bayan surmay oo era in la magaalada si la fiiri karo in la baanta naqshadeen baan naqshadeen soo biyan baanta okay hawo soo ka fiiri madan in baxsan kooyo ma kooyo ma kooyo may ku dhana waafada may maamul ko may nadaafad iyo tabarmay helo ee ka filan bulsho maalaas may haraanahay may ku doono dambi badan oo lan kunta wal kor may buu ahay ka dhiyay magaalada may buu ahaa dadkii may buu ahaa isee ee may ka shaqalaan badan may buu ahaa ka dhiyas bilan badan ya may buu ahaa ka dhiyas marka geeka hoob badan walaal may buu ahaa ilaa magaalada min ku yimid haafada tabeelaha laanta lan ku xukumay may buu min kiirna la fayelin way suugna oo magaalada hadda naqshadeed meelinka saxna rahay naga saasay tiigi meelay iyo gurigi meelay ka saasan hadda may buu haliga saxda may buu la qashanay baadwaad.